ultimate funk music.
Tycoon music. Mich Taika TMC. Classic gangsters in the body.
Hallo.
Wapunda vyeti awota palipwe kwa wakaya. Wabomba na mawangani yesu ifo tuwa koma. Bapu wabe na panti anshi ifo munu ma. Tula wafo wala ngonza. Nevi manga tula mwona wala posa.
Back to the sender.
Kufi wakesha kuwa fituma. Gabatu mwona vena nishi batu tuma.
Back to the sender.
Chimanga waposa nshi senda. Jonze kuwe wati.
Back to the sender.
Wabilifa muku pepa. Ama nofuti tuwabika pepa mapepa.
Back to the sender.
Kufuwa yo kukwate. Ndelo na vyo filo alifyandi paka fiwe. Dishilenga kabovo ulipaka fiwe. Tanda kwa nefichita wa makompyuta. Ulesha vyo rimbo nishi afuta. Ya, chibo tine na kulejo. Watapo wafika wale kulomba video. Na wapose milanga na liveshi wanomba nsula fe. Kai wafoyo kumbona nde chula fe. Wafoya nde dambi kapachi tunshi. Wafoyo kumbono kuchushi. Social distance vampela mamita fo. Bala show kwa ngande kwenye mameta fo. Tamofa wino kumone nedi apuma. Wafoya jonse nde wakonka munuma. Alipampamo one blood. Na bakini karifa jespax. Epa kingi. Wira tu chunya nebo vine vya upuwa mwakoma. Andina makinde isura loko mwakoma. Tatabwala kumona wakaya. Wapunda vyeti awota palipwe kwa wakaya. Wabomba na mawangani yesu ifo tuwa koma. Bapu wabe na panti anshi ifo munu ma. Tula wafo wala ngonza. Nevi manga tula mwona wala posa.
Back to the sender.
Kufi wakesha kuwa fituma. Gabatu mwona vena nishi batu tuma.
Back to the sender.
Chimanga waposa nishi senda. Jonse kuwe wati.
Back to the sender.
Wabilifa muku pepa. Ama nofuti tuwabika pepa mapepa.
Back to the sender.
Kufuwa yo kukwate aswe fo waposa ifwe.
Kabeji wafo waleji taboleza velele. Back to the sender. Siva mwelele. Vatina chapari poko wakaya. Wopaka pere na siemu loko ma. Aze aze nene kuya kuchiro ngoma. Wafuwa yande wapepanga fuaka. Paka mkesi paksi. Vatina kakafuaka. Back to the sender. Kasota kakafuaka. Shekareke pwene paka nga fitieteje. Nga mesi sumu nga ritente. Jende ya intana jono kamewe noko. Aba nomba ni bantura loko. Nikota chile lida. Nikuno loko, back to the sender. Fiba mwere lyoko. Akazo bupuwa wabebo tuchudile. Aloda. Mwira tuchunya nebo vine vya upuwa mwakoma. Andina makinde isura loko mwakoma.
Tatabwala kumona wakaya. Wapunda vyeti awota palipwe kwa wakaya.
Wabomba na mawangani yesu ifwe tuwa koma. Bapu wabe na panti anshi ifwe munu ma.
Tula wafo wala ngonza. Nevi manga tula mwona wala posa.
Back to the sender.
Kufi wakesha kuwa fituma. Gabatu mwona vena nishi batu tuma.
Back to the sender.
Chimanga waposa nshi senda. Jonse kuwe wati.
Back to the sender.
Wabilifa muku pepa. Ama nofuti tuwabika pepa mapepa.
Back to the sender.
Kufuwa yo kukwate aswe fo waposa ifwe.
Avanze.
Alola. Atishan. Na mishtaika TMT. Classic gangsters in the body. With the best in the future.
Yeah.
I'm ready. Khalifa na kumona. Sika pana tishan. Katu popo ni gani.
Sida ba.
Zedan music. Chilo wanu. Dabo twa shop. Yes back. La mama.
Free top commander. Big money by chef. Lead it forever. Havala na banana ma. Era Jebanks.
La casa
de familia.